abakyala mu district ena park basaze okulembera mu kawefube okulaba nga balwanyisa omuzo gwo kukusabana oludde olwo gukudde ejjembe. Kizuuliddwa nti obwavu enjala gw'omuwadde akatebe gattako n'ebyokwerinda ebitatebenkedde kw'oteeka n'obutabanguko mu maka bebimu ku ebyo ebiviiriddeko embeera eno mu magombolola okuli eya Lokope, eggombolola eriyitibwa Lopei, eggombolola eriyitibwa Matanyi n'eggombolola eriyitibwa Lotome kw'oteeka n'eryo eriyitibwa Longochora. Kakati amagombolola gano okusinziira ku biragiddwa biraze nti ge gasinze okubaamu embeera eno newankubadde nga ab'ebyokweyina bazze bakola ebikwekweto ebyokulaba nga bafuuza abo bonna abakulembeddemu okukussa abaana, naye abaana bano bakyagenda mu maaso n'okudduka mu maka gaabwe nga beeyambisa amakubo ag'ekimpatiira agayitibwa ppanya olwono nga bayambibwako oluusi abantu ababeera bavuga zipikipiki. Abamu ku bazadde b'abaana bano bagamba abamu ku bazadde b'abaana bano kigambibwa nti beegatta n'abo abakukussa abaana bano oluvannyuma lw'okubaako kye babasuubizza naddala okubaako engeri gye bafunamu ak'omunnabuddu. Kakati mu ddugombolola eriyitibwa Lokope abakyala basazeewo okubanga batondawo ebibinja ebitali bimu okuyambako okulondoola abaana bano entambula zaabwe basobole okuziggwa mu buufu. Pasco Adiaka onono social worker mu ggombolola eya Lokope akulembeddemu banne n'agamba nti abaana bano bangi ku bo basobodde okubanga bazuuliwe era ne bazzibwayo mu masomero kyokka aliko ogutakungula gwakubye.
In a village that you should be in touch with LC1, that ensuring that our many children are there, which child has not gone to school, if in case of any issue there, you take to the LC1 when they bring them back home. It is our role to be closer to them when they bring them to any school, like Nakshelet. They brought some Nakshelet. That is our work to go and find if these children are really in school, because some of them are going to leak out of school. You know, these children, when they go to Kampala, or when they are preparing to go to Kampala, they don't tell even their parents. Now, it's our role now, if we see any border carrying them, like when they are 3 or 4, it's our role now to make that border stop and ask these children, where are they exactly going?
Kina jukirwa nti mu mwaka gwa 2024 ekitongole ekya Kampala Capital City Authority KCCA kyatongoza kaweefube okulaba nga bajja abaana ku nguudo bana bava e Karamoja olwono babazzeeyo maka gaabwe mu kitundu ekyo. Kakati ogwatuukira omwezi ogwa June ogw'omukaaga omwaka gwa 2025 abaana ababeera ku nguudo abasoba mu 6 lulamba nga bava mu disitulikiti ena paaka banoono baali bafuniddwa era ne bazzibwa mu masomero agatali gamu oludda olwo gamba ng'essomero eriyitibwa Lokodoyi, essomero eriyitibwa Lokodiokodioko n'essomero eddala eriyitibwa Lotome Girls kw'oteeka n'eryo eriyitibwa Lokope Primary School.